Jepsicide Music. Ling Loy. Music is sweet.
Jelly Beach, Jelly Boys. 375, listen. Yo. Kuma hood no na beast with a beef or a chicken. Faka boka play, I'm a life unga chitiai. Pull up your stocken, uza sala ni pasaka. Sunga nkale mwine mushu kango suja kasaka. Jiwe mwamuna, gala responsible. Bintu vini impossible, uvipange possible. What you result ya ulesi ni failure. Nifuno kula yanga na rimokwela kukeria. Tem kimari ya niyo kwa mane wasting. Kika prayer ni kulitela my blessing. My enemies wafuna ni sauke. Nikakona usi kukacha nisauke.
Ngabacha pepa kuhilesa. Na ukaba mdina batusha. Elo nomba wingi lebo. Nitaimu yosa kilandala.
Survival ni mkonjo. Wai yako na kujechi pasonjo. Survival ni mkonjo. Wai yako na kujechi pasonjo.
Ngabacha pepa kuhilesa. Na ukaba mdina batusha. Elo nomba wingi lebo. Itaimu yosa kilandalama. It's a survival.
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 Yeah. Survival ni mkondyo. Wae ndako na kuchechi pasonjo. Manzako bakufunza ati why bro. But iwe osa esa na kuluisha draw. Yeah. A piece of advice kuli hater out there. Sama lileweka cause nobody really care. Bisungu makelo kulimbe kwe muyenda. Kamguisha po butioro nata muyendi kupenga. Wamene ni chokera nga uchitika ni laki. Wagai wa mabgewa jeri monga kuiraki. Baza ili yose kasufu na okachure. Manzako wano mpindu nipe mpo batube. Wamene ya wotie wa maleta msokonezo. Ukakala weka umakala na potential. Life is too short for you to be a gamble. Unga chite vili for them please you are able. Check out your life bro. Not really bad yo, ulichepa cut yo. Low, I'm out yo. Let's go.
It's survival.
It's survival.
It's survival.
It's survival.
Sele in the morning time ilikuma 4-0. Nilipa bedi ningo piti samu penso. Mbepo ya chaya muma guza nichokemo. Kaili wa mafudyo sama gono fika 10 bro. Yes I gotta go but before that yo. Leka ni kwa deko. Nipembele lipo after 30 ni sambeko. Olo cheku menso na tenga na ma headset. Ine ni ya mbepo. Prayer na hustle runji ndiye nyimbo. Survival ni nkonda go hardi like a golfball. Chito iyo singa umfunda sini sanka. Pamane ni mafundo zanyi peza na masaka. Kupita na pita na ngaka ponya mulu saka. Bari mane tima chindika po tata. Kwa tundine hero olu ni onike saka. Plani ni legacy monga ni chilupia sata.
Ngabacha pepa kulilesa. Na ukaba mbina batusha. Elo nomba wingi lebo.
Survival ni mkonjo. Wai yako na kujechi pasonjo. Survival ni mkonjo. Wai yako na kujechi pasonjo.
Nabacha pepa kulilesa. Na ubuka bambi na batusha. Elo namba wingilemo. Itaimu yosa kila ndalama. It's survival.
It's survival.
It's survival.
Survival ni mkonjo. Wai ndako na kujechi pasonjo.
Every day when I wake up in the morning. Nifaka prayer na kupemba kuliba jize. Because I know day inga nkale bize. Na bandu vanga zule putivo kupanga bize.
Tinakuni la kumashanti. Condition is a party. Survival ni kondo so usogoro ni gati. You can do anything. Zule mumakapsi. Panga vima moves being alive ndiye gasi. Saka jabu nkane pesa pointi lila basi. Life of a hustler. Nema soba kukata. Life no makwata. Umoyo ni daliso mundi wanga kazi shansha. Vitilisa sunka. Wandeka saka yaka. Mabuto nkalu tamfya. Nilingi rusaka chinga fike na pasamfya. Survival ni weka. Beze kapa drama. Fulu ni sick nature. Why ni konde drama. I guess that's my nature. Niembekeza kama haha niembekezo mea. Sunga titerinate nga suna enge for bear. If my life was yours mundu wanga can't bear. Moto ni push na hustle then fruits are bear. Wakamba wanga kamba no you've never been there. Nekalu bita kariya guess ndine bricklayer. It's young crusade it's a CB. Those don't flavor. Yes.
It's survival.
It's survival.
It's survival.
It's survival.
It's a
survival.
Pano pachalo kutupeze 2-5. Bena ba mafunu panga suicide. Bati ni kulimba kupushinga ndaba sivifuna bantu baule sivi mafuto hivi. Mailo venze mushe bati so fighty. Getting out of hand we so fighty. Waka kuuza nkala ni kukana ni kubafunza mufuna ni nkale pari so fighty. Ndaba magelo nabo wafuna chebandelama. Waka penda penda chapo bakulabu. Life ya uselebu ni yo balance. Funsa alliance I ziva answer. The more you go, the more you find more friends. But ni kusiba more tear ku defense. Yeah, otherwise we never jabe usepa. Woka flop and give a mene vote to walk safe.
Nabacha pepa kulilesa. Na uka bambina batusha. Elo nomba wingi lemo. Itaimu yo zaki landalama.
Survive on in Gondo. Why itako na kujechi pasodio. Survive on in Gondo. Why itako na kujechi pasodio.
Wacha pepa kulilesa. Na ubuka bambi na batusha. Elo nomba wingilemo. Itaimu yo zaki landalama. It's a vibe.
It's a vibe.
It's a vibe.
It's a vibe on the Gondo. Why ndiakona kujechi pasodio.
Juxicide Music.